number one.
I still kiss, baby.
Wakisema nichague tena, nitakuchagua wewe. Wakisema nipende tena, baby bado wewe. Maradhi kifo kitaniumbua, acha niweke wazi, michezo unaijua. Eti mara nite daddy, big big daddy. Of course mimi namwita buddy, ata ili mradi twende hadi nimonge gari ni msusie na kadi. Kwa kujichukulia maamuzi hivi nani kamruhusu aje kwa juu? If I'm about to lose, I better lose my life, baby, not you. Unanifanya remba, oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe.
Kazi ya kulinda mipaka, mfalme anatoa onyo kali kwa yule anayemtaka. Habibti ndo lake jina, wapenda jidai, bila yeye ujanja sina. Yacheni mjoe, oh, kwa utani masiara, na nita kwa ishara. Ni mpole chotara, wala hana papara. If I'm about to choose, in a million I'll choose you. To lose life, I lose my life, baby, for you. Umeni fanya na ima. Oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe.
Oh, 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 oh.
Kini acha utani one.
Zitka Mix.